ya Manchester City koteka klabu ya banafi aba Aston Villa omonesi amanyi bwanga Douglas Luiz esawa yonna agenda kuberanga yanjulwanga omusambi wa klabu ya banafi wa Nottingham Forest atenga no musambi amanyi bwanga Renato Veiga esawa yonna agenda kuberanga yega taku klabu ya Villarreal ngava ku klabu ya Chelsea Blues ira maso kubiranga bakubira ediwa mukirisemba kubi wano bakwasa program da bridge ebisinga kubiyonna tujja kubiyogera ali kusasi jja kubira munana paka mwenda mu kibanda chebyemiza negati ku www.sba.co.uk ira maso kubiranga registeringa nafe
Sawa
didi meka. Sawa didi kumina
Fuka, investor wo ni MTN momo. Nga wesigamu akapia. Akataika wansi wanusuluku. Oingiza magoba. Uliruna kuko sobala no kweto lenayo. Akapia ku, unawona woke endira. Nigaba star, chikuminka gana itanu star. Musavu hash, ulonde ku. Investor, uwako zesa MTN momo a. Enkola no kwa kulisu. Biko beridwa. MTN, awalala. Tituko mezekeka.
Soga One Radio. Tulunga mizibwe chitongole. Echa Uganda Communications Commission.
Radio bingo bingo kubusoga wanu kwetu suba no bingo
na radio bingo bingo kubusoga wanu kwetu suba no bingo
karakazanyo tuli bawanguzi mukarakazanyo mama ne tata fina tuzanye karakazanyo tuli bawanguzi mukarakazanyo mama ne tata fina tuzanye
Zana radio bingo kubusoga somu kisa tosu wani nakazano Zana, Zana radio bingo kubusoga wanu wetabe iwe mukazano
I write them, baba mama singa dada koze sentu mimi ni donka zana
Tuangulo vuka idewe sente mama
Buli muntu muwanguzi, nibusoga one, radio bingo Nika star, ibini munana ndala star mkaga hash Kumukutu, ogwa Airtel, na MTN Koze sa, enku mibili donka Tamu piniyo, onige okay Busoga one radio bingo Ewagirwa, Axela Gaming Technologies Yalunga mizibwa, Uganda Lotteries and Gaming Board
Are you tired of missing out on your favorite shows and updates from Busoga One Radio? Get the Busoga One Go app now and stay connected 24/7. With the Busoga One Go app, you can listen and watch us live anywhere, anytime. Get the latest updates on news, entertainment, and more. Access exclusive content and behind-the-scenes footage. Download the Busoga One Go app now on the Google Play Store or visit our website at www.busoga1fm.com. You can also catch us live 24/7 on the Afro Mobile app, your TV channels app, and on social media. Follow us on Facebook at 90.6 FM Busoga One, on TikTok Busoga One Radio, on YouTube at Busoga One Radio. Busoga One Radio, Omoyo Gwa Busoga.
Sanya radio bingo bingo, kubusoga wanu kwetu suba no bingo.
Sanya radio bingo bingo, kubusoga wanu kwetu suba no bingo.
Karakazanyo, turi bawanguzi. Mukarakazanyo, mama ne tata fina tuzanye. Karakazanyo, turi bawanguzi. Mukarakazanyo, mama ne tata fina tuzanye.
Zana radio bingo, kubusoga somu kisa tosu wani nakazano Zana, Zana radio bingo, kubusoga wanu wetabe iwe mukazano
I write them, baba mama singa dada, koze sentu mimi ni donka zana
Tuangulo vuka idewe sente mama
Buli muntu muwanguzi, nibusoga one, radio bingo Nika star, ibini munana ndala star mkaga hash Kumukutu, ogwa Airtel, na MTN Koze sa, enku mibili donka Tamu piniyo, onige okay Busoga one radio bingo Ewagirwa, Axela Gaming Technologies, Yalunga Mizibwa, Uganda Lotteries and Gaming Board.
Omuzaide, tebeleza nguo wangu ile school fees. Owa mwako mulamba, sasula busasule school fees. Ngoko zesa momo, niga star, chiku minka gana itanu star. China na hash, olonde ku school pay, sasula school fees. Wega ite kubana mkisa, aba wangu ziba ife. Enko lanovu kwa kulizo, biko beredwa. MTN, awalala, tituko mezekeka.
The Bridge Lubalutindo kwosomokera okutuka ku mutalo ogundi butini katukuyunge kumanisibwa ku nsonga doba yetoidi eredi kugimira kuirala okwetololensi yona yona tego kuvesa wadino ekumilebiri okutuke sawa isatredo kuncho tumanisibwe era twege enuni program The Bridge Olutindo. Tunonereza ensonga okuva yetandikira paka yebiwera wano mu program Olutindo The Bridge.
Kale, good morning Busoga, good morning Uganda, good morning Africa, nensi yonajo msinzira okubanga mutuli liza kumoyo gwa Busoga, chendaka omze mukaga, munange radio mjugumiza gwanga. Program The Bridge Olutindo, emazo kubanga etu kakumayengo ga chendaka omze mukaga, omoyo gwa Busoga. Kubuza kona te nchaya lero nze msajia kabaka ambajiroji azibalige ya nkona, kutegeza ntisamba sambe chikunta, osuburu kubanga ogendo kuhize chugulira magale diva, abana ba umude na emu banga tono nyo, bandu kusabe bitabo, bandu kusabe kalamu, bandu kusaba munange ngato, Owe nsawo mutamu eni ya third term. Yoku hita tenga tebandi agade kutata aganyizibu wanga bali kusomero kubago bago wabali kasera badeko kunona fees. Norecho tata mama kujasenga situkira usuburu kubango ugenda mnange okubango hii ya mombeira yoku kulakulanya. Situka usuburu kubango ugendo okolegwe bubunanzi wabafe oboku ongiro kuwa ilianyi nukutegeza anti ensinga bolo zanti ya koma ensecha duke misindi ateja hili hili norecho yangu wa usuburu kubako choku atako engalo. Enakuzo mwezi zino ziweze ya bili muru mwezi gwa mnana omwaka nkume bili mwa bili mwe tano oruna kule tuogelera muri runa kuruo kuna program The Bridge Olutindo okuva kusawa kumina bili zo kumachia paka sawa zijia kuwele satwe zo kumachia nga tukuweleza mnange mbuweleza owechika echawa guru elanga wano ujo kubanga na tebu otio omanyire nsonga zona ngabo za tambude ngabo zigendo kutambula atenga tuzigende buzibao kongiro kubanga tukuweleza mwasuze mchamwe na abatu uliriza abakedo kubanga mkakalewe minimu jamwe elia abakededa kurubimbi nge nkumbi kabobu kabao neenga waliwa luo radio Busoga wano wa liza eri abana bafabasika chapati mbitundu ebyenja ulonga mu ulirizo omoyo gwa Busoga eri aba boda boda eri abatambuze ebigere ngo uliriza radio eno naye ngo ogenda kola wotambula osobola okusambya sambya ko olugendo lwo kutusa ku mulimu nawe akeddo kubanga na tebo oto uliriza naye ngo tuliriza wa neighbor we bale kubanga uliriza omoyo gwa Busoga squad yamaze do kubanga na tebo etyo ejulam studios okongera kutusa ke nsonga zonna ngabo ogenda kubanga mnange bwotyo ozimanya kale ensonga ngabo ziri mukutambula bingi ebigenze maso mugwanga Uganda tugenda kutegeza kugwanga eri America eri labudde gwanga eri Kenya okwegendereza bayinza okuddamu okuli baba ngamba abajambula ba Al Shabaab ensonga ezo tugenda kuzimanya Israeli eyongedde okubanga ekola ebikwekweto mbitundu bye Gaza esazeewo Gaza ejeddize ebeere mikono gya Israeli songa ate wano mu Uganda akachika KNRM kakoze munange enchuka kakoze okusalawo ku nsonga ezuulira ko ddala wano mu Busoga nga bwe tunaalaba abangi basanyuse abangi bagenda ate mukuddamu okulonda n'emisango egigenda okubanga gisalwa olwaleero waliwo na America kyemaze okubanga ekanyaako ne Uganda ekyokuleeta abagwira America Trump bagoba mu ggwanga erya America okubazza wano Trump yakanyiza naffe Uganda batuweko batuwa abaddugavu n'abo walabo bajje babere waneno byonna tugenda kubitegeera kuno kosa mnange n'obusenge obudukulu ekitongole ky'amakomera bwe kitandise okuzimbira abakungu atansi okubazimbira obusenge obw'enjawulo obuserefu contained mu makomera eyo tebakyayagala kusiba abakungu naffe abantu ba bulijjo tubaitu bamalako emirembe ne tubatyobola ebitiibwa kaakati ekitongole ky'amakomera mu ggwanga Uganda kyabikudde ekyama ngabo kitandise okuzimba obudukulu obw'omulembe obw'abakulu mu ggwanga bagenda kubasiba ddi era babuzimbyewa byonna mu program nange The Bridge Olutindo ate ngero kyasobola okuwangula ensimbi mu programu eno ngamye nti okyasobola okuwangula akasente munange gwa mpuliriza nyigasita 2 munana emu star mukaga hash osempin code iyo munange omanye ebisingawo ku nsonga eno ngamye nti nyigasita 2 munana emu star mukaga hash teka mu munange pin code iyo nyigoke akasente kandi bajoli encha yolunaku olwaliro obukadde bw'ensimbi wabunda babubiri bwe tulina bwona tem program eyo The Bridge Olutindo.
tunonereze songa okuva yetandikira paka yebiwera wano mu program Olutindo The Bridge.
Kale munafe awuliriza omwoyo gwa Busoga ekitebe kyeggwanga eri America mu ggwanga eri Kenya mu kibuga Nairobi oba embassy ya America mu ggwanga eri Kenya mu kibuga Nairobi efulumize ekiwaluwa ekirabula bannansi b'eggwanga eri Kenya okwegendereza nti obutujju obuyinza okubanga busemberedde okukolebwa eggwanga okukolebwa ku ggwanga eri America butuuse wakati wa August nga 7 twayiseewo kaawo obutasukka nga 2011 ogw'omwenda oba naawo nga 7 ogw'ekkumi omwaka guno America okutuuka okubanga erabula abantu baayo abawangalira mu ggwanga ery'e Kenya mu kibuga Nairobi ebalabudde obutagenda mu bifo ebirimu abantu abangi gambanga zisemaduuka oba zi supermarkets gambanga mu kanisa gambanga mu bifo omuli abantu abangi obutagendayo gambanga ebiduula oba ebigunda abantu gye batera okugenda okuwummulira amabaala n'ebigwa mu kkowe eryo ekiwandiiko ekifulumiziddwa embassy y'eggwanga erya America mu Nairobi awo kitegeezezza nti bw'otunuulira abatujju bandiba nga bateekateeka okkuba eggwanga erya America era ng'enteekateeka zaabwe zandiba nga zijja kutandika wakati wa 7 ogw'omunaana awo twayiseewo obutasukka nga 7 ogw'ekkumi era nga America ewadde ekyokulabirako nti aba Al-Shabaab bakubiddwa bubi nnyo mu ggwanga erya Somalia ne babatamu abantu nga 10 omwabadde ne bakamanda baabwe nga n'olwekyo bandibanga baagala okwesasuza ku mawanga ago agagenda okukuma emirembe mu ggwanga erya Somalia omuli Kenya, Uganda, Rwanda n'amawanga amalala si kye kyokka n'okwejjukanya kye bayita anniversary okwejjukanya kw'ebyo ebizze ebibaawo nga muno mulimu obulumbaganyo obwakolebwa ku embassy y'eggwanga eri America mu kibuga Nairobi mu 1998 obulumbaganyo obwakolebwa ku embassy ya America mu kibuga Nairobi mu ggwanga eri Kenya munange gwampuliriza mu 1998 obulumbaganyo obwo mu bujjukira tebwali bulungi bwali buzibu nnyo era nga America naguno gujjwa ekyabufuuwa ng'ebuzza munda abajambula b'akabondo akamanyiddwa nga Egyptian Islamic Jihad EIJ bwe baalumba ne bakuba obubi ennyo munange ekitebe ky'eggwanga eri America mu Nairobi ng'enaku z'omwezi 7 August mu 1998 awo America we yasinziraga nti wandibaawo obulumbaganyo obuyinza okukolebwa naye ng'awowo twayiseewo mu mbeera y'okwesasuza America n'egamba nti ng'enaku z'omwezi 11 ogw'omwenda 2010 abatujju baagirumba mu America eyo ne batomera ebizimbe ebiwererako ddala mu Ssebutemba 11th ndoza mujjukira bulungi olunaku olwo America eryoka erangirira olutalo ku butujju erumba Afghanistan n'amawanga amalala ag'ekyondo kya Buwalabu kaakati America yalabudde mu Kenya awo nti tomanya aba Osama Bin Laden wadde kati mugenzi bandyagala okubanga nate beesasuza ebyaliwo gye buvuddeko mu mwaka ogwa 2010 endala yesemaduuka gwe bayita Westgate mujjukire bulungi nti abajambula ba Al-Shabaab baalumba nyizo giyita semaduuka oba supermarket ey'amaanyi mu Kenya eyitibwa Westgate era ng'eno baagirumba mu 2013 era nga okubasuguukululamu kwatwala kumpi wiiki namba bino byaliwo nga 2011 Ssebutemba mu 2013 era nga abantu abawulirako ddala mu ggwanga ery'e Kenya baafa n'olwekyo America okuvaayo okulabula abantu baayo bwetyo esinzidde ku bino ebiriwo nti abatujju batera nnyo okwesasuza anniversary oba batera okukola birthday abatujju ezigwa mu kkowe eryo munange gwe ampuliriza kati nga 7 ogw'ekkumi America n'egamba nti bukyanga Isirayiri erumba ba Hamas tomanya kiyinza okuwaliriza Al-Shabaab bano kubanga bafuna ssente okuva eri ebibiina by'abatujju ebyo okwagala okwesasuliza eno ku America nga tebagenze butereevu mu Isirayiri oba nga tebagenze butereevu mu ggwanga erya munanga mpuliriza erya America n'olwekyo mu Nairobi Abamerika babalabudde obutagenda mu bifo birimu bantu bangi Abamerika babalabudde obutagenda mu bifo omulungi ampuliriza omukunganira abantu kubanga obutujju buno buyinza okubanga munange bubakwatako era nga bino bijjidde nga mu ggwanga ery'e Kenya munange essaawa eno ebintu byatabuka abavubuka bali mu kwekalakaasa sigamba leero wabula embeera eri mu ggwanga ery'e Kenya basobola okuteekawo embeera eyo mu mujjuzo gw'abantu nga bali mu kwekalakaasa kumbe nga n'omutujju mwali ng'oggyeeko ekyo Kenya eriyo emipiira eja chan ejigenda mas ejikunganya abantu nga nolwecho America okuva yo kulabula tomanya muzungu bwayinza kubanga yagala agenda labe ku quarter finale kumbe eyo jajjo kuba natebwa atyo avirambula mbwensi okulabula kuno kukoleddwa mu gwanga lye Kenya tekusanye kubanga mbutongole kulekerera egwanga Uganda kubanga Uganda ebadde nsale naddala mu gwanga munanga mpuliriza ye Somalia jetuli mukufutiza no kugoba abajambula ba Al Shabaab bano nolwecho bagamba nti omwenkano omulirano gocha biri omulirano gocha biri nolwecho banaffe abali mu nteekateeka y'okwongera okubunyisa amawulire ag'okulabula kuno galeme koma mu gwanga lya Kenya wabula gatuuke ne mu gwanga lya Uganda mu nsonga egwa mukowe eryo naye nga bino ebijjidde nga America yamaze dokola endagaano ne gwanga lya Uganda ey'okulaba nga wabaawo abagwira be bagenda bagoba mu gwanga lya America okubanga babukana wano ngero okusinziira ku mawulire agafulumiziddwa omukutu gwa Bungereza ogwa BBC nga nago guwanuuza nti omukutu guno amawulire ag'ekikulu ekyo baagajje mu gwanga eri America ku mukutu gwabwe gwe bakolagana nago gwa CBS eno TV era mukutu gw'amawulire mu gwanga eri America ogw'amaanyi bakanyiza nti abamu ku bannayuganda bakkiriza okubeera n'abagwira abagenda okuleetebwa muno mu nkola ey'okutegeeragana wakati w'eggwanga erya America n'eggwanga erya Uganda. Uganda eri emu ku mawanga 12 agaalangirirwa okubanga gakanyiza n'America okusindikayo abagwira okusobola okubanga bwe batyo benyigira mu kufuna obubuddamu eyo. America emyezi nga 7 egiyise bukyanga president wa America atuuka munange mu ntebe njogera ku Donald Trump yalangirira okufuumuula bonna abatalina biwandiiko byankalakkalira biboogerako mu ggwanga erya America era ng'ekitongole ekivunaanyizibwa ku nsonga z'okugoba abo abagwira kyatandikirawo okubanga nate kigoba abo bonna 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 abaali basenga mu ggwanga erya America ng'ebiwandiiko tebalina ate ng'oggyeko ekyo abantu bonna abaali mu ggwanga eryo nga bagenda kujjanjaba ne babona naye ne bagaanirayo abagenda okuzaala ne bagaanirayo bonna okubanga nate bafuumuulwa munnange mu ggwanga lino erya America era mujjukira bulungi waliwo okwo n'okwekalakaasa okwali mu kibuga Los Angeles mu kibuga ekyo kyabadigize era kirimu amawanga mangi America gye yasindika abasirikale okubanga basindiikiriza bonna abaali abagenze mu maaso n'okubanga bagaanira mu kitundu ekyo okwekalakaasa kuno Trump yayiwa n'amagye okubafuumuulayo kaakati agamu ku mawanga agoogeddwako okusindiikiriza abagwira okubanga bafuluma America mulimu eggwanga erya Uganda nga tuli bamu ku mawanga 12 agalambikiddwa mu nsonga eno. Uganda tetunaba kutegeera muwendo gw'abantu batuufu abagwira bwe bagenda okutuwa naye okusinziira ku gw'omunda galaga nti Uganda yakkiriza bajuwa abawalabu abava mu nsi za Asia okusingira ddala abawalabu abali kufuumulwa mu America n'abafirika abafaanagana naffe olususu naye ng'omuwendo ogw'obungi bwabwe tegunaba kutegeerekeka era nga bano balowoozebwa okuba nti America be yayoola ku nsalosalo za America ne Mexico awaawaawaawo America enawo abamagye bangi n'abalwanyisa okuyingira munda mu ggwanga erya America bangi abakola ku mulimu ogwo kaakati abo bwe bakwatiraawo Uganda okusinziira ku gw'omunda be yasabye batuweebwe era ng'amawanga amalala mulimu Rwanda Rwanda wiiki ewedde yakkiriza okugiwa abantu abafaanagana ng'abo America beegoba ewaabwe abantu 2005 mu ggwanga erya Rwanda singa kinaabanga America ejja kutwala obuvunaanyizibwa obusooka okubalabirira eggwanga eddala lye lya Paraguay era nga mu Paraguay nayo bakkirizaayo abantu 1362 ate Honduras eyafulumidde ku lukalala lwe lumu ne Uganda mu kubanga tugenda kubuddamya babundabunda y'abantu baayo abagoba mu America Honduras yakkiriza batuukeyo mu January ow'omwaka 2026 wano mu Uganda tujja kubeera mu kalulu wabula embeera eno wejjidde nga Trump pulezidenti w'eggwanga erya America juzi yali akajjalangirira amawanga gayongedde okubatula empi ez'emisolo Uganda yemu ku mawanga agatunda ebintu ebitonotono mu America naye nga Trump yabisaako omusolo gwa 15% ku buli 10 ku bintu byonna bitwala mu ggwanga erya America mu mbeera eno Abamerika basooka kutukanga nga bayita mu kitebe kya America mu Uganda bwe bategeeza nti abaana bonna baagala ogenda mu ggwanga erya America okusomerayo olina okubanga ofuna ebiwandiiko ebikuyire musoga abeeta ebikuyire ebikakasa nti oli musomi mu America bobango ogenze kujjanjabwa mu America bajja kuwanga emyezi esatu. Era nga bangi abadde bagenze okusomerayo nga babulirayo ne baganirayo nga tebalina biwandiiko, abagenda okuzaala nabo babadde batuukeyo, olumala okuzaala n'alemerayo, omwana n'atuuka okubanga America ye muvunaanyizibwako so nga tekitaawe ali mu Uganda mu Busoga wano oba mu kitundu kyonna ekyeggwanga Uganda. Kaakati Uganda guno sigwe mulundi ogusoose okubanga bweti ebudamya abundabunda. Tulina abundabunda abadduka olutalo mu bitundu bya DR Congo nga bali awo mu bitundu by'e Kasese abawulirako ddala. Ne tuba n'abundabunda abadduka olutalo mu ggwanga era South Sudan nga bali mu bukiikakkono bw'eggwanga Uganda abawulirako ddala. Ne tuba n'abundabunda oba abanoonyi b'obubudamu abadduka mawanga agatuliraanye nga wonna Uganda kati eweza abantu abakunukiriza mu miliyoni emu n'emitwalo nga 8 nga bano babundabunda abaava mawanga amalala naye nga twababudamya waneeno mu ggwanga. Nga n'omwaka ogwasembayo okubanga nate Uganda eyaniriza n'okuteekawo engalo okwaniriza abantu abaava mawanga amalala ne bajja kuno gwali mwaka ogwa 2021 mugumu bwe twawulira nti waliwo Abafghanistan abaali baleetebwa mu ggwanga Uganda munanga mpuliriza oluvannyuma lwa America okubanga nate bwetyo yasalawo okubanga eva mu ggwanga erya Afghanistan nga Abafghanistan bano baayite bawulira nti basobola okubeerayo ku mulembe gwa Bataliban abaali bakwasiddwa gavumenti ya Afghanistan. Era mujjukira bulungi omulungi awuliriza program on the bridge olutindo nti Uganda yakiriza abagwira okuva mu ggwanga erya Afghanistan 5-1 okutuuka wano era nga America era bwetyo yatusaba tukirize mu mbeera eyo. Kaakati ab'obuyinza ne bakkiriza Uganda okuteekawo n'ennyonyi empange, America kuteekawo ennyonyi empange si bano bajje mu Uganda okusingira ddala baali bakyala ne babba baabwe n'abaana. Wabula tewaliwo nnyonyonyo kyaddirira ku Afghanistan bano batugamba nti baatuuka era nga bali mu ggwanga Uganda baali baalambika ebifo mwe bajja okuwangaalira ebitera okubeeramu abantu abalangi ng'eyo baatugamba mu kisenyi eyo mu bwayise eyeyeyeyo bamugulumeeru bano baali baakubeerayo saako n'okubafunira ebifo ebyenkalakalira ku nsonga eyo. Wabula ekyewuunyisa nti ababundabunda bano bwe bajja kuno gavumenti ya Uganda tevaayo mu lwatu okwongera okunnyonnyola obanga bano abagwira abazze bajjiddeko n'akasente ku mugongo akanaabalabirira obanga ensimbi ezinaakozesebwa za muwi wa musolo. Kino kyongera okuteeka akazito ku bannayuganda abawa omusolo era n'okuteeka akazito ku bantu bano nga baagala okukozesa ebintu oba biyite services ezaffe eza bulijjo ze tubeera tulwanira nga naffe bennyini bannayuganda abaliwo tezitumala ne tutandika okubanga tulwana omulungi ampuliriza ng'oli kulwanira eddwaliro n'omugwira mu Somalia, olwanira eddwaliro n'omufghanistan, olwanira eddwaliro n'omuntu omulala mu mbeera egwa mu kkowe eryo. Amasomero amazzi nayikonto mwawulira nga balwanira naddala eri enkambi z'ababundabunda nga balwanira amazzi mu mbeera egwa mu kkowero. Naye nga minisita omuto avunaanyizibwa ku nsonga za Uganda n'amawanga ag'ebweru Henry Okello Oryem yeganye ebigambo bino naga nti affe ng'abali mu minisitule y'ensonga ez'ebweru tetunabitegeerako omulungi atuwuliriza. N'olwekyo embeera bwetyo bweyimiridde munnange ggwe awuliriza omwoyo gwa Busoga wano mu program The Bridge olutindo abagwira betona bakubategeera omuwendo okusinziira ku mukutu gwa BBC ne CBS ogwa America baakasiddwa nti bagenda kubanga baleetebwa wano okusobola okubanga nate munnange abawangalira wano nga beebo Trump bagenda afumuula. Wabula nga bw'osengejja ensonga eno Trump alabika atukutte ng'amaze okutunyigiriza emisolo ate atukwatidde mu kaseera aka gavumenti y'eggwanga erya America ng'ekyayagala okwongera okukolagana n'eggwanga erya Uganda ne Uganda okubanga ekyayagala okwetereza naddala ne America okusobola okubanga batukkirizisa okuba n'abagwira bano munnange ggwe awuliriza omwoyo gwa Busoga. Kale zannya Busoga on Radio Bingo nyiga *281 *6#, gy'okoma okubanga nate bw'otyo ozannya otangaza munnange emikisa gyo egy'okwewangulira ku kasente enkya y'olunaku olwaliro ngambye nti nyiga *281#, gy'okoma okubanga ozannya otangaza ku mikisa egy'okwewangulira akasente mu program on the bridge olutindo. Nina obukadde bw'ensimbi bubiri munnange bwe nja okubanga nkugabira mu biseera ebijja mu maaso awo. Kale gavumenti y'eggwanga Uganda ng'eyita mu kitongole ekyamakomera evuddeyo mu butongole netegeeza nga bw'etandise enteekateeka ez'okuzimbira abakungu ba gavumenti ab'ebitiibwa obudukuru obw'omulembe obudukuru obw'omulembe obw'abakulu mu kitongole ekyamakomera mu ggwanga. Era ng'okusinziira ku mawulire agavudde mu nsonda ezeesigika agatuuse wano ku mmeeza eya program The Bridge Olutindo, gategeezezza nti ekitongole ekyamakomera kimaze okuba nga kitandika eddimu ery'okuzimba obudukulu obwa VIP obw'abakungu abasibibwayo ku nsonga ezitali zimu. Mujjukira bulungi nti wabaddewo okwemulugunya nga Dr. Kanokiza Besigye, Abed Rutale balumiriza nti akagundi ke babasibiramu bakayita batya akadukulu abasirikale bakayita batya mabusuli ke babasibiramu kabi nnyo, era nga balinamu ebiku temwalaba bulungi wabweru, layiti si nnungi, Besigye okulaba ku musana akunukkiriza bukunukkiriza n'ebirala ebigwa mu kkowero. Kaakati ng'oggyeko Besigye nti yewa opposition n'abakungu ba gavumenti bangi abatuuse okuba nga bagendanga mu makomera munange ne bavayo nga beekunkumula nti enkukunyi zitumalawo era nga bangi ku bakulu bazze basibibwa omuli ne minisita omu aliko kati bwe baali mu kkomera eryeruzira baalaba emmotoka nga zibaleetera obufaliso n'obubulangiti okusobola okubeera mu mbeera ey'enjawulo. Kaakati Uganda egambye nti olw'okuweesa abakungu bano ekitiibwa kati bali mu kubazimbira amakomera aganaabajjamu nga ga VIP. Ekkomera lya VIP libeeramu akasenge kamu nga studio eno mwendi, ne mubeeramu self contained njogera wali wonaabira ku tuzzi otwokya oba otunyogoga, newabeeramu wosennyera amannyo endabirwamu nga weeri TV n'ekitanda n'omufaliso ng'embeera si ya kerere nga eri mu waadi ez'enjawulo abasibe gye babeera. Kaakati okusinziira ku Kamishona Jeno ow'amakomera mu ggwanga Dr. Johnson Byabashaija yategeezezza nti mu myaka abiri gy'amaze nga yakulembera ekitongole ky'amakomera mu ggwanga alabye abakungu ba gavumenti bangi be basindika mu kkomera eryeruzira ku misango egy'enjawulo kyokka nga bakamaabe. Agero gira bw'ati nga gwe baleese muga Katonda mukamaawe nga alina omukubira saluti naye ng'ate alina okumusindika eri mu kaisenge akali mu mbeera embi, n'abanga bw'atyo naye ng'omusajja mukulu kimukwatako. Dr. Johnson Byabashaija yategeezezza babadde mu kubaganya ebirowoozo n'ebitongole byekikwatako nga betugenda okulaba, naga nti emyaka abiri gye mmaze nga nze ndumira amakomera mu ggwanga oba nze akulembera ekitongole ky'amakomera mu ggwanga, ndabye abakungu ba gavumenti bangi omuli ne vice president nga basindikibwa mu makomera naye ng'embeera munnange gye balimu si nnungi, nange nekinkwatako nga adumira amakomera. Dr. Johnson Byabashaija yategeezezza nti baminisita bayitirivu n'abakulu bangi bwe babasindika mu makomera babeera bakirayanti be, babeera bakasitoma be, nga n'olwekyo alina okubabudaabuda. Wabula abamu bagenda okujjanga ebitiibwa bibalina munnange bimusinga naye ng'ate alina okubalabirira. N'agamba nti mu mbeera eno basazeewo ng'ekitongole ky'amakomera bateekeyo obusenge obw'abakungu obujja okuba nga mu butongole bubaweesa ekitiibwa nga basibiddwayo. Era ategeezezza nti ekkomera ery'ekitalya baakazimba obudukulu buno obw'ekikungu bu VIP 36. Ate nga mu mbeera eno bagenda kuzimba n'obudukulu obulala Embalala mu kkomera ly'Embalala bubeeremu buli kintu ekyetaagisa. Dr. Johnson Byabashaija yategeezezza nti kino kijja kuyamba okusobola okuba nga batereeza munnange enteekateeka ey'amakomera mu ggwanga. Era nga yagambye nti abantu bonna abanaaleetebwanga bakungu basobole okuba nga beeyagaza. Era nga mu mbeera eno Byabashaija yabadde bakubaganya ebirowoozo ku ngeri gye bayinza okuba nga mu butongole bakendeeza omuwendo gw'abasibe abakwatibwa ekimbe eky'okutabuka omitwe n'abasirikale b'amakomera. Alipoota yalaze nti abasibe 247 ku basibe 78,000 abali mu makomera 269 agali mu Uganda baalwala dda olumbe olw'emitwe oba batabufu ba bwongo. Era nga bakulu bano babadde mu Kampala mu kye baatumye The National Dialogue on Promoting the Rights of Persons with Mental Illness in Uganda Criminal Justice System organized by Penal Reform International. Kitongole bakiyita Penal Reform International. Kyazuuliddwa nga abasibe abajjanga balamu bulungi mu makomera balwaliddeyo emitwe nga wonna 247. kunono ogatako ne ndwadde ziri endala omuli akabuka akamukenenya omuli akafuba nebirwadde byale bigwa mukowe eryo bannaffe baganda bafa abasibe byebajja mu makomera kakati mu mbeera eyo byabashaija n'agamba nti abakulu bangi mu ggwanga baalabyeko nga babaleeta nga n'olwekyo tayinza kutuula butuuzi kababazimbireyo obu VIP obusenge bu self contained mu makomero w'abakungu mwe banaabasibira mu 2011 mu 2011 abajjukira obulungi eyali vice president wa Uganda mu kiseera ekyo Professor Gilbert baali baseka bamusindika mukomera eryeruzira oluvannyuma lw'okusazaamu bbeyiro ye oba okweyimirira kwe akakaluka kkooti ne kkooti etawuluza enkaayana z'obulyake oba kkooti ewozesa abalyake ya anti-corruption court era ng'ono oluvannyuma lw'okusazaamu bbeyiro bamugamba nti agenda luzira naye amusindika eruzira ku nsonga z'okubulankanya obuwumbi bw'ensimbi 9 n'obukadde 14 ezaali ez'emmotoka eza Chogam mu 2007 mujjukira bulungi emmotoka za Chogam ezaatuuse okusindikayo Gilbert baali baseka Bukenya mu kkomera naye mbu okusinziira ku byabashayija agamba nti nawulira bubi nnyo nga Gilbert baali baseka Bukenya abadde vice president abeera mukama we ye ngo w'amakomera Dr. Johnson byabashayija vice president bw'ajja mu kkomera abeera mukama we era still mukyali kimukwasa ensonyi okumugamba nti jjamu essaati jjamu empale anti mukomera balina okukwaza ne bawandiika enkovu gyozze nayo si katanga ofuluma n'ogamba nti amunange bankuba ne bankutula olaba enkovu eri mu mugongo mu byonna byonna ebyo byakolebwa ku vice president byali bimulaba nga bimuweebuula ye ng'omukulu atwala amakomera era mbalala abaddeko mu kkomera munange ggwe ampuliriza oyinza okwagala okumbuuza ebya Bukenya byaggwe bitya mujjukira bulungi Catherine bamugemereire oluvannyuma emisango egyo egy'obuli bw'enguzi ku Bukenya yagigoba nga tewaliwo obujulizi Catherine bamugemereire emisango ku Gilbert Bukenya baagigoba nga tewali bujulizi kaakati abalala bazze mu kkomera eruzira nga bakungu ne baswalirayo ekiviiriddeko ekitongole ky'amakomera okwagala okubazimbira obuduukulu mwe muli abaaliko baminisita b'ensonga z'ebyobulamu Captain George Mike Mukula yali minister omuto w'ensonga z'ebyobulamu mukulu ono yennyini owaffe gwe mumanyi obulungi ow'NRM baamusindikako okweruzira ku nsonga z'ensimbi ez'omusujja gw'ensiri Geno Jim Katugugu Muhwezi kati ye minister wa security essaawa eno yali mu byabulamu naye baamusindikayo oko eruzira eyo ne bamulaba nga abeewe baleese akafaliso n'akabulangiti era mu balala mwalimu Mike Mukula mwogeddeko ne mubeeramu ne Mary Goretti Kitutu ne Agnes Nandutu, Alice Kabwoyo, Amos Rugolobi, ne Herbert Kabafunzaki. Muba jukira bonna bano ba minister, ayiseke ruzira awo. Era munange, kyekyaviiriddeko oboli awo abakulu okuvaayo mu butongole okusaba ku nsonga eno. Okusinziira ku kitongole kino ekiyitibwa Penal Reform International, ekikulemberwa omukyala Doreen Kyazze, kyategeezezza nti abonga abatwala ekitongole kino mu Uganda, balaba nti wakati wa 2022 ne 2022 mwena COVID-19 we yabeererawo bangi kubasibe baalwala emitwe ne bafuuka balalube nnyini ng'ensonga yava kukuba nti ab'enganda zaabwe baali bajja okubazzangamu essuubi mu makomera bambi baali balemereddwa okutambula mu COVID awo kati ng'omuntu ali mu kkomera gwamu essuubi n'obwongo ebirowoozo n'ebirala n'alaluka era ng'embeera eno tezingiddeemu basibe bokabula n'abasirikale b'abakomera abasirikale ba prisons aba bambala kati ebibombola ebyamaruuni nabo balina olumbe olw'emitwe n'olwekyo byabashayija bwe yabadde ayogeraganyamu okola bamulega nti tugenda kuzimba yaawo tugenda kuzimbayo obuyumbo bw'abakungu era twamaze dda okuzimba 36 buli kitalya ate obulala bujja embalala n'olwekyo bw'obanga oli mukungu wa gavumenti kino kikuwaaki bw'obanga oli mukungu wa gavumenti kino kikuwaaki ng'owulidde nti omukulu baagala kuzimbayo obuyumba bw'abakungu 8 baagala kuzimbayo obuyumba bw'abakungu obuwulirako ddala amakomera nga 8 amakulu mu ggwanga kigenda kuwa bbeetu kwongera kubba nsimbi zaami wa musolo kasita neruzira gy'ogenda munange gwampuliriza ogenda kubeera mu mbeera ng'eyeewaka gwe munnayuganda awuliriza programu The Bridge Olutindo waliwo okwebuuza gavumenti singa evaayo n'ezimba obuyumba buno obw'abakungu obuduukulu obw'abakungu mu makomera kyakubalobera okubba ssente z'omuwi w'omusolo n'okukola ebikolobero ebadde batuusa mu makomera oba kigenda kuba wa bbeetu okwongera okukwata muyivwa batwale muche batwala olw'okuba nti neba nagenda eruzira embeera eri eruzira efaanagana ng'eyewaka. Omukungu wa gavumenti ngabye biliyoni abiri ng'ogenda kumusiba mu mbeera ng'eno ng'akimanyi bulungi alinayo aka TV mu self contained ye, alinayo amawulire bajja muleetera asome ku bukedde New Vision Daily Monitor, alina wali waanaabira, alina waafumbira ku gaasi n'ebirala. Anaasobola okubanga atya okukwata mu ssente z'omi w'omusolo? Ekirala, lwaki bazimbye kitalya ne bazimba n'embalala abali mu gavumenti? Ekyo kyammwe. Lwaki bazimbye kitalya ne bazimba n'embalala obusenge buno obw'abakungu? Kubanga abakungu abasinga obungi bava mbalala, bava mu Nankole. Ekyo kyange. Ekyokubiri, bino bijjidde mu kiseera nga Museveni yalagira batandika okuyoola bonna abadde bagenda balimbalimba nti bakozi ab'ebitongole eby'enjawulo ne bateekamu n'ab'empewo. Muwulira ebigenda mu maaso, ebigenda bizingiramu abakungu bangi. Munange gwa mpuliriza abaali bakola entebe, abakungu muli ya Profesa Balunywa naye bamuteeka ku lukala lw'olwo n'abalala bangi. N'olwekyo kino kyongera okubategeeza nti ffe twabagamba wano nti wabanga omwana yakuttemu, njogera ku Jeno Muhoozi, baga nti yali emabega ku siteringi emmotoka edduka naye nga yagiri emabega ate nga yagamba ayagala kumalawo buli bwanguzi. Bw'obanga oli mukungu mu gavumenti eno gaziya ku bwongo, bali kuzimbira obuyumba obuli self contained kasita bunaggwa obulungi, oyinza n'okunoonya bbeyiro nga togiraba kubanga abakungu bamusirugoloobi n'abalala bwe babeera mu makomera ago wiiki nnaku bbiri nga baga nti alusa zituse, ayina ekirwadde ky'omutima bagende bamujjanjabe. Bwe babanga bali kubuzimbira obuyumba obufaanagana ng'eka gy'osula self contained, bajja kuteeka eyo nga teriyo bbeyiro. Mujjukira bulungi Mwami Museveni yagamba abali asente z'obuli w'enguzi corruption tebalina kufuna bbeyiro. Mujjukira ebigambo ebyo. Abagenda n'okutta abantu mu ggwanga olinga yenyigidde mu butemu tewaliwo bbeyiro. Kati bw'obanga oli mukungu manya nti ke bali kutereeza obuyumba obuduuku lw'eyo eruzira, ensonga ziri bbiri, butakuwa bbeyiro kuvaayo. Ekyokubiri, oli kati candidate w'amakomera bw'obanga okutte ku kitali kikyo mu gavumenti. Ekirala, kinaayongera okukuggyamu okutya nti ensimbi z'omuwi w'omusolo sijja zikwatako ng'enda okubona abonera eruzira, oba kigenda kukwongera maanyi munnange okubanga okwata mu ssente zitali zizo, kubanga n'eruzira gy'ogenda okubanga osibibwa bakukakasizza nti ensonga eziriyo munnange tezirina njawulo na wakawo ovudde TV gy'eri, amazzi aganyogoga gye gali, n'olwekyo emiti bijja kutambula bulungi. Byonna oli mu program The Bridge olutindo. Kale mwebale kubanga muwuliriza munnange dakiika didi nebula 23 donko okwera essaawa eikumi n'ebiri edookunkyo. Mwebale kubanga munnange mukyekumidde ku 9:06 omwoyo gwa Busoga. Zanya Busoga Radio Bingo, nyiga *28*#, gy'okoma okubanga nate bw'oti ozannya, gy'okoma okubanga otangaaza emikisa egy'okwewangulira akasente. Kale bannaffe abakyala mwenna abagenda mu nsonga, n'obanga olumizibwa tosobola kukola mirimu gyo, bakusizzaako kanula otuuse n'okubanga oli ku ndiri olw'okubanga ogenze mu nsonga zo, gw'omuwala oba omukyala toddamu kubanga okaaba. Abakugu bakuyiyiriza munnange Solange Women Slap. Solange Women Slap eno nungi, ekuma omubiri gwo nga mugumu era nga bw'oba ogenze mu nsonga zo osigala okola bulungi emirimu gyo munnange. Nse eri self effective and trusted era nga yakakasibwa ne National Drug Authority. Solange Women Slap gisange mu pharmacies ne drug shops zonna mu ggwanga okwetooloola. Abakyala mwenna mugyekwate munnange, omwezi ogwo gw'osobola okubanga nate bw'oti olaba oleme kubanga obulwa emirembe nga bannaffe abasolange Women Slap weeri, okubanga bw'etyo ekutaasa. Ate eri ggwe abadde afuna kantolooze obugumirira omubiri, tokyasobola kulya bulungi, bw'oyasama amabwa gakujjudde mu kamwa, omugongo gukuluma, oba obadde ofuna kantolooze omugongo, omutwe, pressure, waliwo eddagala erikakasiddwa abakugu aba National Drug Authority eriyitibwa Chocmel Herbal Medicine. Ddagala lino likolerawo ate nga ddungi, erikoleddwa munnange mu butonde obwaffe. Lyekwate, Chocmel Herbal Medicine ajja kutaasa. Ate eriyo bannaffe ggwe nga bw'obeera ng'oli ekyokyo oba ekinyogoga, oliira ludda lumu akamwobeera olinga awoza emmere mu kamwa, ofuna akamwa akakyafu buli oyogera mu banno batunula eri, ebibuno byakuseera, tokyasobola kwebaka na mwagalwawo mu buliri olw'okuwunya akamwa wadde meeting, tokyasobola kutuula wamu na banno. Nkuzigiridde Nana Herbal Mouthwash, eddagala lya Nana Herbal Mouthwash ddungi era nga lyakakasiddwa n'aba National Drug Authority. Lisange mu pharmacies ne drug shops wonna okwetooloola eggwanga, lijja kubanga munnange likutaasa. Senya ku makya emisana awamu n'oleggulo osobola okubanga bwotyo omanya ebisingawo era nga nana bakutegeeza nti tebakuguza kapa mukutiya nana yakakasibwa n'aba National Drug Authority era ng'akola ebirundi 10 ku buli 10 munange gwe awuliriza agenda yo mu pharmacies ezikuli okumpi osobola okubanga omufuna oba drug shops wonna mu ggwanga Uganda kale kkiriza twatolemu katono nnyo tulikomawo mu program The Bridge olutindo osobola okubanga bwotyo omanya ebisingawo naye nga kyolina okukola nyiga *281*#. Teka mu pinikodi ya Airtel nyigoke akasente munange njya kubanga nkakuwa milioni 2 zogenda okubanga awe wangulira eliya anonya akakadde kensimbi okuwera yo mwana school fees ku university eliya anonya emitwala 5 emitwala 3 emitwala 4 nyiga *281*#. Onyigeo okay, pinikodi yo jono kumo kubanga na temu nange voti uzanya jojo kubanga utangaza emikisa jo jo kwe wangulira ensimbi kale kiliza neto ulemo katono nyo nkoma onku bulire akamyufu kechibina cha NRM wekatu use mubiasali duwa omu na mutumba ebiasali duwa omu nange mubitundu ebie na maingo ebusi ya nesoloti nechibuku ninagayo watomu habat chino bere jukira anti mukamyufu ka NRM chibuku yona baji kubakutaka minister Jennifer namu yangu kachango nono yowa ensonga zebu nolo ba msula neto muhabal chino bere na hene ba msula bichi ebitu use kunsongeyo bionambirese awamu no kumanyeru uke yeri agenti nze batwa ibino sigenda kubirinda nze kangenezi jenga ye mpapula bionambireta mnange mprogramu The Bridge olutindo enche yaliro good morning
Omusoga yalugira nti nguli na manna aida luvainuma kale somesa omwana wademe kutuka kuise byaidusa nti nguli na somesa situkina motinatezo gwechai otwala omwana wo Janet and Mary's primary school lyabagwala na balenzi Danny boarding kuogaita kindergarten abasomesa bakugu atenga bafayo ineri abana ebisale bisamusamu chokanga nabana bazira kumwasirizi babayamba babawa half bursary lili magamage bwenge okulingiriza ekitebe echa district ya idinde chiyaka ngerabo tibali iwandisa okuma single bita ku note 773 ndala 3258 oba ku note 785 chikumiana note ndala note oba ku note 758 mwenda 58 ndala 5 ndala Janet and Mary's primary school we learn for excellency
Abadde ka poultry farm abagandi bwe kamuli ebukwenge ni mwa kamuli girls primary school bakuleteere kirunge ekyomunimiro echa jeka na cho organic fertilizer omulimi wa duma enana cabbage olima maido oba bidandali wefunire ekiji musa kino anti bakiku parkingira mu buzito obusobokerera lo bulungi baina kila 50 ne kila 25 tiwetaka kutaka kuchinji kuchikolo chagale ku matuliro gaifa agenda ulo wano mu kibuga ekye idinda twagandi bwa kuiganga road oba ku farm ya ife kamuli ebukwenge ni mwa kamuli Girls Primary School. Nimu abe mkono chirio. E Kampala, e Iganga, nebi tundubio na biona mu Uganda. Butu osoba na noku kwa oda. Ngoku wa kunamba daifedama simu. Ku 0-0-2. Nsambu. Nkagana munana. Ana. Oba ku 0-5-2. Asatunaisatu. 0-muenda. Chinana na andala. Jeka nacho organic fertilizer.
Wasu zotyo mungi. E chiro chava lichitia. Bulungi on a
Baby, no, Tom.
Rose form and see a bit of
a mouldy ragasanus of MTN. Yogera, Ero Yogere, Kubei Don Dolo, Gulabano Yesingayo, Okova agent wa MTN, Akurio Kumbi, Ovanigawa, Star, Ndala, not Star, even in the hash.
Okova de Dachikachinani, Loko Gerako, MBZ Dano,
no who is over Kabutan, Wulambilla, Kunusuku Wonka, Okumaresawa, Vina, Nambilla. MTN awala tutulemesewa enkola nobu kwa kulizo oinobi jira MTN runga mizwa naba Uganda Communications Commission
Basewo ni banyabo katubandulire HVDT Chapaka Quality Wooden Safety Matches HVDT chirunje ino Echikoleibwa novu kogo Chakirao chiwangala Atenga chizina mwosu monje Bulimaka geta HVDT chino Echapaka Quality Wooden Safety Matches Chisaza chirala Atenga chukumina bulimbera Jaku iduka weguli da HVDT Chapaka Quality Wooden Safety Matches Kumiwende msamsa
Foundation and Tusako, Juma Moloko Lenga, Woman and David Lutalo, Panka and Yuma Live, Consati, Lukoa, Kurukoa, Manova Yimano, Rama Senyase, Amanoza Gamezolo Tiko, Gamukango Gomenda, Kome Pirabi Wentano, Matanigi, the Wiende Makanga, Musenta, Gamusavo Gomenda, Mariko Grand Panga, and Zemukembe, Opposite Cathedral, Babalizene Kaguba, which is our Kamuri, Abaimi Jonda, Babawa. To swim Pagazovo Gadi no Mopira, Sejimba, Amatala Rumamio, and don't get what to Kangalanjo, Poking Ram Torgomo, Vipemi Twalabini, and Mesami Twalatano, and even for someone coming and bidding a Jiguruawo, Biwaki Drop, and the foundation, and so many Jigis and Minimajomo to a Wachitaka.
Bigida MTN Cola Tunes of Wangure,
Chaka Hosi Cola Tune,
Chakala MTN Cola Tunes of Fuke Winner,
subscribe to MTN Cola Tunes of Wangure, see Boda Boda get fresh vibes,
winning a million for Nadines, Savora Tune, you tell your friends, Bigida MTN Cola Tunes of Wangure,
Chaka Hosi Cola Tune,
Chakala MTN Cola Tunes of Fuke Winner,
Digida na MTN Cola Tunes o angure bidabo ntoko nga boda boda ne sente ku momo niga star emu musanvu noti star emu biri hashi otegeka kayimba koyagala obenna mukisana wangura nga tuli wamu obuyimba bwa fit bulemesebwa
MTN
Enkola n'obukwakulizo bigobererwa weewala abafere MTN ekubira ku noti 3 emubiri emubiri noti 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 MTN erungamizwa kitongole ki Uganda Communications Commission
Omuzaide, tebeleza, nguo wangu ile school fees, owa mwako mulamba, sasula busasule school fees, ngoko ze samomo, niga star, chiku minka gana itan star, china na hash, olonde ku school pay, sasula school fees, wege ite kubana mkisa, aba wangu ziba ife, enko la novu kwa kulizo, bigo beredwa, MTN, awalala, tituko mezekeka.
Tunonereze nsonga okuva yetandikira baka yebiwera wano mu program olutindo da bridge
kale program da bridge olutindo mwebale kubanga nnange je muri muwuliriza encha yelunaku olwalero abatuwuliriza nga muri mu buyende yiganga kaliro abatuwuliriza abali mbu yukwe buvuma mukono abali mbitundu ibinda mayingo abali mbitundu bye ruuka mayuge abali munna muyiganga o mbitundu ebye butende bugweri gendira dala paka mbitundu bye bugiri mwebale kubanga munanga muwuliriza atenge ndigito mudido bajite ndigito mudido tunga ntunge ngena kuzo mwezi musanvu mwezi ogwa December 2025 tugenda kubera mu Jinja Showgrounds wa mu kibuga cha Jinja okuyingira mutwaro gokka Jinja Showgrounds security eriguruguru eranga boyingira munda ogenda kulya bulamu paka kucha tetwagala ate oyingire ate simanyi obaddodda ya that's why abakuru banonyeza abantu awalunji obulunji mujja tujijuze Jinja Showgrounds okaka sat radio yamwe yeyo yenyini radio na atamegwa ngaye mujikumye tinambe era mukikole ngena kuzo mwezi musanvu December 2025 tusobola kuba tujuze kisawe sikisawe obula tujuza Showgrounds e Jinja ogubangirizo ogunene munange okukuba ebisawe wano byonna tugugatte okaka senti kitufu eno yechenda ku muze mukaga omoyo gwa busoga kale waliwo bananga abatuuliriza mwe bale kubanga je muri muuliriza muganda wange maganda Abubakari maganda Abubakari we bale kubanga we 10 kuchenda ku muze mukaga buli kumachokera na fe igomba omwe bale kubanga na temu nange kuoli eliyo muganda wange Ivan Chigere omuyizi ku Kampala University Jinja branch we bale kubanga na tebo wote uliriza era manager wa Elegance Microfinance Jinja branch we bale kuwanga uliriza na abalala banji Mutemi Ashraf weba lukua na wewe kumide kumukutu na mwena abakeredde munange ku mwoyo gwa Busoga chemukola bwechito chirungi dala mutengu Jowero enama atu na Mutumba ogami enti olindiridde okumanya ebyabadde na Mutumba kale akachiko akatekebwawo okutawuluza enkayana ezava mu kamyufu ka NRM akachika akabana mateka akatekebwawo okutawuluza enkayana ezava mu kamyufu k'ekibiina cha NRM aka NRM Election Disputes Tribunal kalangiridde olunaku olweggulo nti enamutumba ombako mchala ye Honorable Mariam Nayigaga akwatidde NRM bendera era ng'ono bamulangirira mu kusooka oluvannyuma lw'okumulangirira Betty Nakisita Mpongo naddukira ekyaddondo okuwaaba era nga bagenze okugattagatta nga bagamba nti Betty Nakisita Mpongo yali mu byannawulira so sinnalaba ne bakanyuga eri obujulizi bwe Mariam Nayigaga ne amukwasa bendera ya NRM munange gwe awuliriza omwoyo gwa Busoga nga bwe nyinza okuba nga nkutegeeza musaza erya Busichi eno mujjukira bulungi nti akalulu ako kaali kavaawo mpitewo akaalimu okwekuba emiggo naddala mu bitundu eyo eziti ebyebubuti eyo nga gye bazaala akamba eyo saidi eyo bakubagana emiggo abawagizi ba Paul Akamba n'abawagizi ba Jowero Jowero azaalwa Waiswa era ne pikipiki nezookyebwa nefujja eddala eryaliyo nga tumaliriza kampeyini yaawo kaakati byagenze okuggwa nga Akamba yaddukira mu kkooti NRM naga nti akalubaka babyagenze okuggwa nga bagenze okumaga amaganga Akamba muga Katonda akalulu tekaali mu nsawo ey'obululu era nga abantu mbu basimba ku Jowero azaalwa Waiswa era kaadi ne bagikwanga Jowero azaalwa Waiswa ye kaadi beyala ow'ekitundu kino munanga mpuliriza ekyebusiki naye nga abaawo aba baali basatu musango ogwo mwali mu Julius Kigenyi ne mubeeramu Baba Madi Basuta Ibrahim musajja wange oyeesimbyewo okumala ebbanga wangalira South Africa eyo era bamuzaala awaawo ziti nawaikona nawaikona awaawo we watyawo I think we bamuzaala awo embaseera bidde bulungi kaakati ne mubeeramu ne Paul Akamba beegatta abasajja basatu ne wawabira Jowero azaalwa Waiswa Jowero azaalwa Waiswa n'abakubeeri bamuyita Jowero azaalwa Waiswa mvubuka oyo abadde nnyo mbya construction okuzimba nguudo okuzimba amasomero ebyo byokuzimba ebyo bya construction ebyo era bagamba nti ojiyajja omunnyo ekivuangata ekikoze omulimu mu bantu eyo naga nti Akamba ebbanga lyobaddeyo katika nkukuba akalunawo owulire kadi bagikwasizza Honorable Jowero azaalwa Waiswa eyo ya Busichi Busichi North sinafuna gafayo munanga mpuliriza Busichi North tegesinde tunafuna gafayo eruye eyo tegafulumye tugalinde nenga batugenda ke bukono ewo mumbejja passis namuganza omumbejja era minister passis namuganza mwogeza dembe yagenti tango doyi mwebaza ako kubanga yali ayagala kufuruka buwanguzi bw'abantu era nze nensalawo ne ngamba katugere tujulire namuganza ono agomunda galaga ayita wabye oluvannyuma lw'akalulu we katambula enamutumba eyo yaita wabye nga yalangidde n'okulangirira nti nze ndi kujja independent n'akabonero bula 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 munange namuganza mbu eri omukulu yamukubira akasimu nti twale ensonga zo mu tribunal actually president Museveni sijja kukikweka namuganza wakati mu busungu obw'ekitalo nga kadi bagimukubye yaddukira eri omukulembeze w'eggwanga ng'era mwamuli agaana ayogera ne Museveni emirundi esatu namugamba muzeyi NRM omukulu yamugamba nti anamuganza oba oyina ensonga zitwale mu tribunal era nga bagenze okugayagaya mu nsonga za namuganza ne bazuula nga amagombolo agakola constituency ey'ebukono constituency ey'ebukono bagenze okuzuula nga eri amagombolo abiri ge balina okuddamu okulonda eri amagombolo abiri agakola bukono kaunti mu kalulu kano era nga amagombolo ago munanga mpuliriza ge bagenda okuddamu okubanga balonda mu district eno eyenamutumba ebukono era nga etukoledde otujjidde ku mpewo okutuusaako bino byonna byonna munange nga ebukono bagenda kulonda mu Kibale Town Council Awo wagenda kadamu. Ne mu Kibale sub-county. Kibale nkadde, Kibale rulo. Ngayi bajiite eyo. Bagenda kudamu akamyufu aka ebukono. Era nga jukira nti gwe bali basoso okulangirira yayitibwa Emmanuel Maganda Katoko. Alina oluganda ku agure bajire. Agenda akatoko wano mu Kibale rulo ne mu Kibale town council wandibanga wagemamu mwachusa chusa arizati. Era nga bagenda kudamu olunaku olutanaba kubanga lutugambibwa olutuufu eruye yo magombolo abiri kakati ebina yabivudde eruye yo mu Kibale town council ne Kibale rulo bebajjo kugatta ku bululu bwa Katoko Maganda no buluba namuganza bademba wamu anaba asinze yajjo kwatira NRM mu bendera ebukono amakuru nti ebukono tewaliwo kati card bayala obuwanguzi bwa Katoko babutadde wabbali kakati namuganza ne Katoko bali mu kisaayo bawominga ompira gugenda mu penalty eranga mu Kibale town council ne Kibale rulo omulungi ampuliriza ku moyo gwa busoga penalty ezebukono wezijjo kukubibwa kino kifanagana ko okonga mu Kiguru South ewa muganda wange omwami amanyiddwa nga Kiyemba Kayemba Patrika nayo bagenda mu penalty munange mu polling station izi 14 mu kitundu ekyo nga bwenyinza okubanga nkutegeeza kakati neri ebuyende kuchomba ko mchala no bagenda mu penalty mu polling station za 5 mukaga era bonna bonna ebina bivudde mwezo polling station ze balambise ba kubigata kubiri ebyasigaddewo balangirire kadbeyala munange gwe awuliriza omoyo gwa busoga kale ekibuku lero bagenda okubanga basala ebyekibuku jukira nti munange gwa mpuliriza kino bere Habat Toba bamba kalulungere ya mba kalulu ye mwami amanyiddwa nga tumwenye Charles ya mukba kalulu tiyakwata mchinobere na waba nga tuwera bilanti chinobere ye vice chairperson wa caucus mu NRM akabondo kali mwami Brown Kintu Kayogerera napala wako ye Dennis Obua katadda kawo ye chinobere abera wamanyi nyone moto kavuga ya namba myufu abana ba mukba kalulu ekibuku awo tumwenye Charles ya muyisa bubi nyo nechifo chomba kwa mchala biagenzo kugwe chibuku nga Jennifer Kacha na mnyangu neba muisiza bubi mkamiufu noreche bia chibuku bia lero ibira leviru wolu nako uruwa lero mulimu Soroti East Isaac Oruenyi ya wangula choka John Junior na dukira mkoti ye ni ale mweyo ngaganti haba anziba sinza kubanga ambikiriza muna ngegwe auliriza kumoyo gwa busoga kale mu studios namazedde okubanga negative wako omwami director wa Jeka Poultry Farm Johnson Basangwa omwami achusiza ebyobulunzi mu gwanga Uganda nenga ajja njala kula musako muganda wange Tofa Kamugisha ku Madivan Market ntwe bali kubanga uliriza director buza kwa tuliriza
masemtia abatega Busoga one.
Omoyo gwa busoga.
Omoyo gwa busoga. Ene singa msoga ni mu Uganda.
Yeso bili bitia.
Mwe bale kujibaka. Tuli bulungi.
Akalulu lika ulira.
Akalulu ndika ulira. Akebibina. Ayo kusinga echa NRM. Nka ulire. Embera je kale jamu.
Kale. Ye doctor ye director Mwami Johnson Basangwa. Gutwina na yoro nako lwa lero. Eranga tuogera ku nsonga ezenkula akulana lero tu otwetikide ki
ola lero nenda tuogere ku kigambo opportunity
omukisa
gwe tuinza okozesa mu development
boyogera omukisa mu nkula akulana kitegeeza ki eri eyakachiwulira obulizi
nenda okobera nti eyo mu byaloje tuba buli muntu aina omukisa gwafuna nga gumuntu alemberi aye singa bukulu
ogukozesezo otya
nokugutegera
mubulamu bamu omukisa mbamu tukayita fe kusamba kaji
akusamba kaidi ayo kategeero otya anti kaidi katuse nako
era otegera dinti guno mukisa gu
mukisa gu ekindi omukisa gutambula na batambula mukisa gutambula na
mwenzo okuyida nati ama ogwandeka
gwakuleka tiguwetera wali batetegeke
omukisa
gutambula na batambula
munkula akulana
abali mu motion na batambula na bagufuna
botaja na gogo gugugja
era boti amatogufu
goto gwemerera
tugwemerera
kale ye mwami Johnson Basangwa okuva mu Jeka Poultry Farm tugenda kubaganya birozo kunsonge yitibwa omukisa munkula akulana gujja gutya nebyo lebigwa mukoo eliyo munange gwa uliriza zanya busoga radio bingo nyiga star 28 AM star mukaga hash oteke mpini kodi ya Airtel ba MTN joko mukubango zanya oluwa kutangaza mikisa jo ejoko wangulira kasente sigala ngo cha uliriza good morning.
Tunonereze nsonga okuva yetandikira paka yebiwera wano mu program olutindo da bridge.